aqalka cad ayaa ka howlgalay sidii uu xoga qaban lahaa walaaca la xidhiidha muuqaalada ka jira xadka dalka oo noqon kara wax ka aadiya xuduudda koonfureed marka la qaado sharciga lagu magacaabo titl 24. sarkaalka ugu sarreeya maamulka madaxweyne Biden ee arrimaha socdaalka ayaa arbacadii shaacay ka rogay sharci cusub kaas oo soo galootiga ka soo gudaya xadka islamarkiiba dib loo celinayo magangelyana aan la siinaynin marka laga reebo xaalada gaara. dadka keliya magangelyada la siinayo ayaa noqon doona kuwa ballamaha samaysta iyagoo adeegsanaya applicationka loo yaqaano CBP-1. wakiil wasiirka amniga gudaha Maraykanka Alejandro Mayorkas:
If anyone arrives at our southern border after midnight tonight, they will be presumed ineligible for asylum and subject to steeper consequences.
Haddii qof uu soo gaaro xadka wixii ka dambeeya saqda dhexe ee caawa, waxaa loo qaadanayaa inuusan u qalmin magangelyo, waxaana lagu qaadayaa dembiyo la xiriira soo gelidiisii sharci darrada ahayd oo ay ku jiraan 5 sano oo dib uusan u soo geli karin Maraykanka iyo inay suurtagal tahay in dembiyo lagu soo oogo.
madaxweyne Biden ayaa sheegay in kongareesku aanu dhammaystirin howlo badan oo looga baahan yahay.
kongareeska waxaan ka codsaday lacag dheeraad ah oo badan si xadka loogu ilaaliyo, mayna samaynin, wayna sii adkeeyeen.
dadka Biden mucaaradka ku ayaa sheegaya inaanu shaqo ku filan arrintan ka qaban si Maraykanku uu dalbad qableh u noqdo. waakiin Joe Wilson oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Maraykanka lagana soo doorto gobolka South Carolina:
Biden border policies jeopardize national security and endanger all American families everywhere.
Siyaasadaha xadka ee Biden waxay waxyeelaynayaan amniga qaranka, waxayna khatar gelinayaan dhammaan qoysaska Maraykanka meel kasta, kuwaas oo weerar argagixiso kala kulmaya dadka sharci la'aanta ah.
hase yeeshee dadka arrimaha socdaalka u dooda ayaa sheegaya in hannaanka socdaalka ee Biden uu yahay mid qallafsan. Melissa Crow waxay madax ka tahay xarunta daraasaadka ee Gender and Refugees.
This rule will only jeopardize the lives of people seeking safety and create even more chaos and suffering at our southern border. And as the administration well knows, it's also...
sharcigu wuxuu waxyeelayaa oo keliya dadka badqabka raadinaya, waxaana uu abuurayaa fawdo iyo dhibaato ay dadkaasi kala kulmaan xadka koonfureed. sidoo kale, sida maamulku uu ka warhayo, waa sharci darro cad. aas ahaan, sharciga cusub ayaa hal meel isugu geynaya laba sharci oo magangelyo oo xilligii Trump soo baxay, kaas oo Biden naftiisu uu diidanaa xilligii uu ololaha doorashada ku jiray, labadaasi sharci oo maxkamadaha federaalku ay diideen.
hase yeeshee maamulka madaxweyne Biden ayaa arrintaasi diiday. waa kan mar kale wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas:
This president has led the unprecedented expansion of lawful pathways.
madaxweynaha ayaa horseeday ballaarin aan horey loo sameynin oo ah wadiiqooyinka sharciga. waxaanu si muuqata u taagannahay meel ka duwan maamulkii naga horreeyey.
xilli ay dood kululi ka socoto Washington, ma muuqato in kongareeska kala qaybsan ee dalku uu ku heshiin karayo siyaasado cusub oo wax ka qabanaya tirada muhaajiriinta ee doonaya inay nolol cusub ka helaan dalka Maraykanka gudihiisa.